studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe ono e jam hande alalbare nogay e jetti lewru juin hitan 2017 sappo e jetti yamre jabbori misilimaaji chapande nay e joyi Ousmane Niall buldo kabaruji do gagne kanti to ogi jande to sakirabe on kumpitata wiide horejo jaddinke Abu Walid Al-Sharawi wadi gidali jalini didi burdabe gombe e gube jogide kabarde e wi makko ben anan gollet e leedi France yi gidali ummina hakkilobe horebe di jalen sappabe wi horejo gubal MS angal dum bonnata golle mabbe gidali horejo o jaddinke be jukina daranade de nagu region menaka o anway hono jam warti le ngendi dire ndi ciagal ko police en kanye sukabe to jottindirno dum hore jo police en region o beta ko on joddek e lamu kobe ngendi ndi nelabe lamu o anakan yottade ton handen yimbe parti sadi kolli wiide anandarte e hore jo leedi ndi bantina waltingol nur gay sariangol hore jo parti o dum wonno Umar Mari ko wi ana yidi hore jo leedi meden ndi accanata e tariki parti o ndar lamu dido bokke yo iwon sembe kabaru yi hande bismillah modo hedaade si jotamani hore jo jaddinke Abu Walid Al-Sharawi kullitindo ana e dande gubal jaddinkobe e ta islamic neldi bataaki o wadi gidali fewtude e jalleni didi burdabe wombe e pelle jogide kaborde gonde le sahalde o holli wiide be ana gollida e leedi france ndi di gidali ummine hakkilobe horebe di jalleni sappabe kedde Umar Waygal faabe dure dem fam
o do bataki windirama juude le dengal arab kanko no dirten Abu Walid Al-Sharawi gondo le fedde gube jaddin kobe gombe le lefol sa hengel o wadi gidali fewde e jallini didi imrad e dawsahak o holliti wiide ben gollidi e leedi niger kani e leedi france wakkati dem gatno bonandaji mabbe fewde e leedi niger ndi dido gidali ngadama fewde e yimbe le didon Musa Aga Sharu Taman lamido fedde no dirta MCA kani e general gamu gondo le fedde gatcha honjo to kolliti wiide dido gidali ngadi wakkati de bonanda yi ngada fewde e gube jihadin kobbe wakkati ne ngadno bonandaaji mabbe nokko no dirted a bala kerol hakkune mali e niger hewbe mabbe yonkiji muuden karbama tan bur sappo njon keddibe hen le dido jababuji kanko o do jihadinke o wadi gidango fewde be do burdab imrad e dawsahak o holliti dum an gonde gollidinde niger kanye e france battibe general gamube kolliti wiide wala fu ko dum waylitito e golliji gamudi no ngordi kanye habude eno gube jaddin kobbe ngorri ngodo gidango wadi wakkati de odo jaddinke juddina kerol hakkune mali e niger lamido fedde no dirta ansarul islam no dirta de jafar dikko
e wi horej gubal msa ngal gidali adan Abu Walid Al-Sharawi wadi itataabe do be ngoni be jukkinan daranade de na gure region menaka o golle mube gondi wadde libbi kewdi joni e wi makulugo goji msa e gatcha ngatadi ana hada gube terroriste e wadde trafika ku do kerol hakkunde mali e leedi niger randi kedde ko Musa Aga Asarat man horejo MSA wi intala ak bilal do faccitangu Muhammadu Samasiego
andon wiide wona arande fi pedo wubbe nelota min hono dido leturuji joni watta cili tati gilla hitande 2014 denna weltara fuf isawi binta der golleji amen di andon dum min ngana fi der imadraji habugol terroriste en yobbuli fuf di kabaru denagu sakrab amen e kanya region amen o denno soni won modun torri wala ko min bawni jom yon gundudo amen hakkile odun faabo min fay hunde gidal di kay bitata e imadraji amen denagu lam minaka e kanya wartude jamarande nulati fuf neddo mugitido mo walda e fay goto ko hawrintini si bandiji fuf imo nawtorto ner bonandaji be ngatal region gila wattu mo min dawri lugul gol e kanye kaldal e kawral der region minaka o weltaki fay sede dum sam bini dido golliji di o watta joni di torra fuf dido gidali yottinta golliji amani
absolutely pas du tout
odon baye di kabaruji fu andino mi ko woni mi joji modon do helloji pass facebook e twitter isi jo tamani noddon do e numero di di tawton responder 75 84 11 11 75 84 12 12 kanan kobe leedi america kulli wiide leedi meden di ana wada trafika ko himbe be pondi en e leedi siri leedi siri ko leedi nord e sin kanye leedi afrique di congo braza kanye congo rd be kulli wiide do andalam kobe leedi meden di ana wada sukabe soldats en basi o deji beta ko o legeni direndi ciagal ko police en kanye sukabe jottundir le nokku o ka sukabe ek faado gonde jondo hollama wede e ben dari damgal suudu police ndu horejo police region o yeyi ton beta ko o fataki to bonandaji ngadi di joddo du e lamu kobe nokku o fa basi o hebe tim hakkunde mabbe ne labe lamu o anakan yottade ton hande kedde ko al-Fadi Hamid Traoré conseiller communal direwi Fatiatra e telephone do faccitango Muhammadu Samasiego
Dejere hewtama nder nokku o gila hanki wattu 20h ka jamare nde ana faa hande nder nokku police abebe fa weti kay basi goddo fuf imaki do kejabe lamube kujji warde kambe e sukabe be ngadi batu nder biru jokko arandejo o yalla e kebana kabar mudun dabare wattu joni o jati horejo police abebe region o ana to diritun yidude e prefet o e liko warta ko dun delegation yibe le tuddube hono député en e kanyo gouverneur en nakani warde yama be danta hebande dabare dumotonde dido buppiji di police abebe gondi joni o denno yobe kawro do gotum tafo
yimbe parti sadi kulli wid anandarte horejo leydi meden di bantina wayliti gol nuygal sariya gol horejo parti o joddeke beta ko o yottino be kabaruji fo hollita dum en ko woni hakkilo mabbe do kabaru referendum on Umar Mariko holli wiide lamu o nan Umar Mariko holli wiide lamu o hillitaka e rafindenago gon o leydi meden di o wi o matewta e horejo leydi meden di accanata e tariki pati tewta lamu didobo kedde ko honorable Umar Mariko wi imirana kilu mayge e kuma fin keita do fakitang Muhammadu Samaseko.
C'était de parler de la situation actuelle.
Ima dengal do kawtal yo yewtide do kabaru ndena guledi mendi. Hultide dum yebare lamu leedi ndi. Yo hononi kambe ngoni sababu tilaji ngondi der leedi malindi wakati jono. Mi bama misalu do wuro dire. De jamar nde bami kaborde bonnoide commissariat police. To kujara tun do cour constitutionnel o na jogi anya titre de sembe mairie o jungu fedde sadi. Procureur jati neldi convocation ngaji fawde e chapan nayo yimbele. Bangi goddo dum mi jewti do kabaru nugal sariaji di. Fedde sadi ka holiti wiide kabar mudum yoppe santi bindardi dun e kanko Ibrahim Bokar Keita o horejo leedi ndi to heddoro teddengal e natude targe leedi malindi no fewiri bangal yokude odo kabaru ewtagol nugal sariaji di e holtinde bibe leedi dun wana fi latodo kandida o dawra dun bibe leedi malibe fuf kiburta kartenina e kanyi talki goddi o hollita dun wiide on neddo bawdo landinde wuteji pewdi
kanki organiser des elections transparence
kejjaada hakkunde laamu o bibbe leedi ni dum wonno mediateur holliti beta ko o tongande de wadi do kabaru hitande 2016 le windande de wullita ngoji temedere e chapande e go'o goni hen temedere e jeegondi hollama wede kabaruji mudu darnaama himbe faa heewdu ngadi woytango hollitinde wiide tetaama leedi mubbe kanyen joddi yebi foftere wondu le tongande de kedde ko Mariam Kamba Keita lanondire Adama Chamago Taraware gollo le sud mediateur gollo sud médiateur to do facitan Mohamed Samaseko.
Le rapport contient essentiellement des
tobbe modde didi ngoni dar tongane de kasindine en e wulita ngoji deewrintino o hinni ko dun golleji goddi hono ko noni di gollirde de ngalnaade lamude e ko nande mun en hikka yu hakki talki temdere e chapane jiddi e goo ngoni di minelda fuf yu talki kasindine en temdere e jagom diga fuf yewtama chapane jagom e joy keddidi nangondi yewtere wat jono o kay ko heewi heddaake bangal talki wulita ngoji di yu hakki temede didi e chapane tati en nay minelda noga didi kay yewtama gila nyande sappo le décembre kettede ngadama der juude ministre o be do yewtandi so totamin tilalaji dimi jogi di yo sato tade fi di goldirde lamude sawbinta der jawabuji talki dewrintinowo
for réponse de correspondance du médiateur
hollitama wede monseigneur Zanzerbo pati o noddire ni kasen joni o noddire eminence cardinal Zanzerbo yambere jodogol cardinal en heybe wadi beta ko o Vatican li ngal lure Rome leddi Italy pape François wonno hore mudon cardinal en heybe joyon joinama archevêque Bamako o ana e mabbe fabi dro den famu kede na Omar Waygalo
ndeto yambere wadi le nokku noddirte da basilique Saint Pierre nokku noddirte do Rome heja malin ko be jiamaton kanko ministre ko akuno male leede la goddo Ablay Diop kanye cerno as Diallo kuminido dinaji leedi meden di kanyu ardino alislamen be chrétien be odo cardinal Kesso Zanzerbo on wakato mo loti fo labi be kolliti wido horfi yeso chrétien mabbe modo o wattini mo kufunawo pamoroy koyi hokki mo yamirore odo cardinal Kesso omo e chrétien ngab burbe futode le adnar allandu joni woni arande malinke lato cardinal
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sakira ben jandaro en kabaru djum bon les régions ngaji men di kawra tar wadi beta ku o siga so do daranade sukabe mumbe e wumbe dulbe natay l'école be dubi jeegon yaade dubi sappo e didi kani janginirede faanda mudum faabe sukka faabe sara be sukabe ngatan hakkilo jande be sukabe darano fa be mbaw sifo mumre bindim mumbe ONG plan international darani kawru tangal ndungul lobbo hebama le nokkuje yogaje les cercles yoroso o e wi hore be ton e dum wa e dum wawi tay ked ladde le laddeji kewdi a yan hudo ana ummi nawbe kulli wiide no kujjo gaaji duure mabbe mudum ana jogi suullaaji sabi kabay iwondeji kantide jangobe jande jangingol gombe IFM kuchala puddi hande nyalo maji yambareji finatawa be kullitan himbe le yambareji di taguji di jangino hani tawrede le cuudi le kol nenno le e balde tati golleji kewdi ngatte hono fi gol balon wadde yambareji finatawa e wadde jodda haladu hollitinde hakilaji dobbi yodo kadu di kabaruji hande ka kedde hedan wurini ana yeso wassalam
sido tamani.